yande sappo jeddi min ta chapantati studio kalango habaruje fulfulde kori jawone modon ona faar joni pelle daranide hakke bibadama didi dum wono federated human rights watch kanyu e faande amnesty international be kali do filee di niger be bi hore be mun tawa do hande en don nanga himbe je sanne en nana ko dum lati nonni faar joddu ko don ele kibaruje didi ko namin kala na on fa hande dum ko darto hono battu goddo wadama to en ayeru dundu ko na jodo kala hakkunde hobbe e bibbe wuro e keddi kalo nan neto enda fo yewtal men pende studio kala ngo hande de enda ni haltana hala nokkure ladde domane gabbatte alle rende tireji dum woni gelo ladde dodu ko na en keba andu do maju famina en fawoda kor jamon e modon ni ele kibaru dir kalde ko e kibaru e bi hono human rights watch kanyi e fa hande du Amnesty International pelle no latide daranida hakkeji bibbe adama e der duniyaru be bini be gadi andinore worre latindule mudum be andini wiide ke ellun ko jeppino lam wadi noga e jeego lewru jiyenu enda be bi leydi Niger do enda kulle kewno non wada har fille ko darto hon torraji kanyon ko lintam ko be kali be bi hore be ben en don no kuljina himbe no torra wobbe no nanga himbe du kondani der mabbe tawadu hokko be kibaruji sukabe ummatore e himbe haalobe hono nyumoji mudum en di galda e aniyaji mabbe kambe ben endataabe lamu nenne hunno ko lati be bi no lati chadal sanne waddi ko faande ne be jama yaade e lamu leedi ena yofa himbe fu nangaabe gantumede hono tawede fi politiki naadu konna nyumo mudum e ko nandi e mudum tawedu konna jofongol yaawi nono du konna be tabintina laabi lati du konna kisina e reenugol himbe e der leedi enda nani yarno kalne fa war joni le koy kibaruji en kali haldu ko nani hono ton ayeru patu gon wadama kenya won ko batu o fudda dartna joda kalen ko watto ko himbe wada jonde jaha ko dum en dundu ko nono tawa himbe latibe hono ko te ONG pelle gon do inde ko mudum en hore be bangeje e fa war jondu ko no himbe dilowbe wuroji mudum en e goybe kany himbe hodana ben enda bibbe wuro dundu gambatte ala dum wada hono no wat ko te dum dara chadal ko ay tabede e kasse nat ko te dum kono dum hebi labi hono burtodi gambatte ala be gada jonde ja hakko mabbe kambe hobbe be bibbe wurbe endan amiru hausa o enda wondo kaldo inde lami leedi ayeru wakkati mo bato enda fudi ko faande abdullah amadou waddani min do
himbe dillo wambe leydi hawtade e himbe peroybe e bibbe wuroobe funo tawa do en himbe non be ittanaka no kuje to jotti den no kuje bibbe wuroobe ni be gonde be joodi rafi pamral no waawi naati hakkune mabbe deni kaldal wala idum waawi waddi fitina dum wadi komiti tefol narral o singa demmun jon en bangeje no to himbe dillo wambe be der wuro gondo no wodi jon en bangeje kam en kaldata hakkune mabbe do ko woni no suulibe deni be gi'i ko be andagon ibe andina horebe gam mosolo mu hebo law handen be duuti e gala no kure to be jotto deni be kokko dirta habaru to fu bononda dun latto
noni gallure malade no tawda mar ko heji ko nyamninto himbe tawabe don enda dum wonno ko gouverneur region o haali il se fou mamma wakati mo wadi jahangal je woyde mangajaaji to kulle de nangono desi gambata alle wattu go der lumoji di ciotta nenne ne ka o wi nenne nokko enda hunno ko lati ko lat tan woni ko o wi e der majju secrétaire nan haala makko ka mohammed mamman neldi min do
Ilijo min gatti e kunta ngarki areden doñe nder lewru October ko watto tonuji ujunaji didi e hamre denne idum wawi hejande jama are nden seni harto nyamdu don nankay wodi min kisake ko duudal maro ittetedo nder leyde yasin den fu wala no nyame do enden nder leydi mudun luman koobe mawbe be maradi be ngatti maroje nder luube departementaji din kambe luube gallure maradi den yaade e maaro tawaade do luube o do e jiide amen e dum waawi hejande bibbe wuro maradi be
nani ono fedde leydi Niger hawjinde fi ko darto no jewtinagol fi safareji kandu ko na hadi safareji godon sotte der luube na meedu ko e nokkuito han sonne e nawtoreete dum du kondani elunno gay e joyi lewru october dum atalaf jabbiide won ko be burtir andinorne enda andinorne dartina safareji noga e joyi latti din do wi'ama kewdi majji fu no woodi fawar joni chaɗaale sanne seni neɗɗo yari na gollitiri ɗum nder majji joni tawa safare ko wattete e kine gam batte Allah e jomum heɓa kine mum sukkita so sukki ɓe mbi ɗum ɗo no naata ele ɓandu jomum faa waɗna ɗum bonanda mawɗo ko jomum ɓirtuto sama wiya sengum woto waati madu kora naata e gandi jomum na ele kulle goɗɗe madu naata hakkille jomum an kayni ɓe mbi safareji ɗin ɗon fuu ko haɗa ɗum wonnanani safari latiɗi ɗi tumirama tawrede nden nene kay basi sanne e cella ɓiɓe adamaɓe e fawar jondu kono ele kibaruji ɗi du no tawadu konnani hono senen koƴƴi hono waɗi joni ñalaɗe ni ko l'école naata nder leydi Niger laami leydi te sawa o waɗi wosagol le lekkoliji ɗi gam batte o ƴeewa noyi noon l'école wonno yaara no jande wonno yaara se o tawino wodi caɗale sanne kanko on woni mbiyeteɗo mamma mansour ɗane may guiso wakkati mo yeyti o filowi o haaldi e mbiyeteɗo ilia mumni bandimin o holliɗi mon ko o yi
min kaɓi daroyde janguirɗe l'école nder Tesawa tomin tawi sukaɓe jangoɓe guere nder tendeje e wonɓe no janga kalasuje 5e ɓendo Yasin no jooɗi e jiiɗe amin du fiinomo hegaki fay seeɗa ɗum waɗi komin aadi sowude bawɗe darude noyi min mbawirta renurde ɓe sukaɓe jangoɓe woɗi noddagal no kanugal yettade heɓɓi wuuro leydi Tesawa fuu to tawa dabbude nden do fuɗɗi no sukaɓe torɓe noon seni fay hunde heɓaka waɗede ɗo yaade hantode lewru octobre ndu ɗum torramɓe sanne illukelga min puɗɗi heɓude ballitirɗomin tonuji sima joyi jonkay piiɗe tufeje ɗe min jiɗi wadde yaade jango e jiiɗe amin du nde Allah jaɓi no waɗan ko jibti nder
nonni ele kibaruiɗi fa hande en jahan jokka e leydi doso nokku to batu goɗɗo waɗama gam batte Allah ƴewtinade e ƴewtaru yaade e no watta ko himɓe waɗa jooɗo kaalen ƴewtino fa wooɗa dow fi ko darta demal keɓen demal dabareji duumi dow muɗum ɗum waddini ko fawar joni mbiteɗo Amadou Kawjani o Kawjani o enna o kanko woni hono kawjiɗo fi projet ji ko tawa ele fi o enna o holli ɗum wonno hono ko baasi wattugol kulantereji safareji e birguiji tuba ko wawi waddude e ladde je jaye ɗum wonno ko awsi Abdourahmane neldi min ɗo
aujourd'hui no manière
hande hano no himɓe goni no nawtoro birguiri jaman e safareji baroji kulle bonnoji awatirɗi ɗum do no wadda saɗarma dow fi ladde e jaye kono kuje deme gam nder leydi din barke ɗen tawa kulle nafoje gonɗi ley nokkuje deme leydi din kulle ɗen ɗon kan nafata awatirɗi emin awata amma de ni minen nawtoro e birguiri jaman di kan watta nokkuje deme ɗen bona ndenne yaago du ɓi leydin wawta ñamni himɓe tawaɓe nder leydi din gol lawol waɗi min gansiti keerol gonduɓe andal dow fii demal e himɓe ministére ɓe hooreɓe pelle jinganoji ɓiɓɓe leydi min kalda nder balɗe tati dow dabareji lobbi ko ƴewata fii demal
une agriculture moins polluante
caggal demal ni tawinan do soni gonɗe fande en kala ha laaɓal le gallure dogan duci du wiyama nokku non laatiɗo hono fii laaɓal ngal no laati saɗɗanoma sanne sanne ɗum suldu konna hooreɓe wuuro ngo enɗa ɗon saabini ko fawarjo ɓe gaɗi battufaɓe ƴewtino dow majjum Aboubacar Maki Goudou kam woni maire mo dogan duci nani ko halni bandimin ko yanato enen jahagal hawa Ousmane do filla lango ngol enɗa
min gaɗi kujje kewɗe harta moƴƴintinol ngol amma gallure nden fuu wawta woɗude seni mbowruji no tawa nder mum e yoppitade dow laabi ɗin nde ni on daari du mbowriji ɗin ko sorkiti nder mum kan woni belaɗe nayi ɗum waɗi komiɗen jiɗi joƴƴinde sigila buwugol mbowriji ɗin bako iɗum tawano ɗon nde mum amma nimɓe jolbini seɗɗa dey ɗum hoƴititte min gadda bayle nder mum sey ɗum waɗe du sey to ɓiɓɓe wuuro ɓen gatta hen min gaɗi doan e mawɓe bangueji ɓen hawri ndeji ko attatami nimɓe gaddi ballagaji mumen halto lamnol filagu mumen ɗum woni saɗorna momin kani artude heɓande mo sologuinanda
non ar fila ko darto durgol du konnan ni waɗi koto lewru ni ko tugal dabbaji no waɗe e nder département tati jiya nder région mo zender ɗum wonno tanout belbeji kañi e fane tesker ɗum du konɗanni fa hannden tugal ngal wonno waɗe noon hana dow ɓaragol fijo ko hanno waɗe hitande ko wiyete kir sale ɗum enɗa ton ingal joni noon région ji nayyi ka en woni ko tugal ngal ƴewoto takkiɗi agadez ɗum waddi ko fawari joni du konnani waɗi ko tufa sanne sanne ele lewdu endan ɗumen woni ko heɓa e nder majju ɗum wona ko docteur Hassan Adam laati docteur kawjiɗo fi ko darto durgol se nder halni bandimin tawa ton enɗa
on va continuer jusqu'en décembre
min kinnato minen gada kureden fa yotto lewru décembre ko tugal mangal wadete o kinije gilji redu e kinije gurdu bitamin duddo sendete min gala fu nokkuto nyawgun nangi dabbaji din der region mozen der pecce chapande jet do herme kan hani wa ene tugal gal noga e jodo herme dabbaji pamari der departement gi tati e dabbaji mawdi noga do herme golleji di kan tuga ko hida wadede der region dabbaji pamari din ujinaji kemenai kan hani wa ene tugal gal dabbaji mawdin do ujine herme e chapande tati e joy rundo tugal non ko hisa nyawuji didi ko dabbaji mawdi e nyawuji gon ko dabbaji pamari
o ven e capre
arfi latul baldu ko dan jangonoga e jet lewru october hanno be pudda hono tewtordo fiko darto ko ete league super league mo leydi niger kanon woni kambe federation be egindi be jari dum fa lewru darto sapkundu e jetati dum ko nambe biga alle heba tay himbe fuu sigile ke fa wodi heba fotta e majum fa wodam min andina on ko super league nden pelle sappo e nay wonno ko latto dum hikka be ngadi pelle sappo e jeddi yewtere men pinnaande studio kala ngo haltanani haala hono fawara jondu konna ni ladde haande domene ga ale tireji don godo ladde keba jodo fa woda e der dallol boso noni ko bini sappo e go won ko dun yewto dun du konna ni gambatti alle fa himbe fama no wato ko joddo e majji kaje keba di belto sanne colonel major salifu mahamadu kany o ande andu sando fi ko dar ladde je jaay e kulle ko taa der mudum o andini habibu garba dum woni mafari maccu
une air protégée quelque soit
ladde domande no latori hen fu no wodi talkuru domol ladde godundu labi mudun dim fu do fi jaye e laddeji donne neddo wauta joddinde labi kesigon domaju gam fu no tawandel talkuru domol ladde dum den ko yi misali der no kure to tereji ledde tawa neddo wauta dogginere mobel sembe sembe der no kure dem dum wadi komiten jama e nimbe to dogginere e sembe sembe sabu no wodi der leydi sabe birdi ladde neddo awta to kirde der no kure den sahana no yobu cede itte non na dogginira hese hesen wodi jomun wultata ko goddun der ladde den mariwa daba ladde der mu fede jomun riwi daba ladde on do e gartu kimun no wite hunde non ko hani renu dedum den no labi non tawadi del tarkulu domol ladde dum komin jamta e nimbe dowtana dedum gam tagado awta warde soppira ledde no yidiri der ladde domande den ko woni hen woni dun dowtano labi tawadi der talkuru domol ladde dun
de regle forestier
deni e wama himbe tawabe don e no jodi no godi fina tawaji mabbe no e kandu timun latori
ya les us et coutumes
ngonga no godi fina tawaji nimbe tawabe jonde der no kure den dum wadi ko dum wauta hadude tagado ya der ngesamun na der ladde itoyde lekki ko watta safare hunde non ko nimbe bayi fondi tidde chaka mu en wodi kawjago ladde du hunde non ko jamta bawde harto gollal mun don kambe jamaare ko min jidi ni woni illa dum sigilino ngadon do kure den adi hoje ko watta to jawdi der mun ko renata tagabe e ladde do mande den e hore mu mo hen non fu heba ngedum mun sana non kay dum wala fu manago
sino ça n'a pas de sens.
E do don ko habaru me fulfulde tili hande do studio kalangu eleng jonkambe le hewtina en jangto nanto habaruji e dengal fulfulde kedi ben handon daade mu en e dengal fulfulde do en dan e waddu ballaga mu hedi e vaccinaji e windo mede e faanedu ko nanni mi hoora wi to assalamu alaikum balato jam wal muntari muhammadu no badi kan faawda kibaruji e hawsankore
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddon labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi je den jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do Play Store.